check on the check.
Baby girl, I make it dance, huh? Kidali yo, na mini Mr. Nice, huh? Kidali po, kauna sura fiti buda jenga do. Giri tatu not enough, buda beba so. My soul for the tips, beba plastic. We might travel tonight, ki diplomatic. Remy Martin, hapa.
Now wine for the ladies.
Hey, she's Oaga.
Ebu wine for me, ladies.
Enjoy the night, watch any cool wine, vana ladies. And I keep texting different women, sini taki. Na waiter, bona menu, aina samaki. She smell my neck, it's a Miyaki.
Mini Mr. Nice, huh?
Maji, I promise ana chochwa. Get it? Maji, chochwa. Kwanza waiter mwite, queen ana chochwa. Mindo nilimba song ya mdogo mdogo. Nimtoe malazania, nimweke chapondondo. Mind on my money, money on my mind. Sijika umejiona, mama mama mai. Kani club, swing ya fashionably late. King show stopper, promoter ana relate. Bado silewe niko over na grips. Ana kawa Royce, vila mitisha chiba. Leo ndani ndani kuna over the bar.
Baby Mr. Nice, huh?
Baby can I buy? Ni seti kwa status, ex can I like? Na seti, eti kaka na jidu. Si unajua,
monkey see, monkey do.
Hapa ni kante kiwa mchele, Pakistan. Sikai for long, 2 hours maximum. Only then, tusharuka club next. Leta nangos basi, mami nda kutext. Na bonza na leta wana. Kwani ya nijui bana. Ololo, hapo kando ya rikana. Ndiyo ni napatikana.
Baby Mr. Nice, huh? Baby, Mr. Nice, huh? Baby, Mr. Nice, huh? Baby, Mr. Nice, huh?